moyoni. Niko pazuri kwa sababu ndani yako ninapata ujuzi. You can see me bleed. Why do you do this?